We'll open in prayer, then we'll sing one hymn before we get into our class.
Tuanze na maombi, alafu tupate tenti moja, na tuendelee na darasa letu.
Ludo, will you open us in prayer?
Tuamini tuombe. Baba wetu, Mungu uishie milele, tunakushukuru tena kwa hiki kipindi ambacho tunataka kujifunza mambo ya imani ndani mwako. Asante kwa sababu maneno haya yalipokuwa yamejificha kwetu, unayafunua jinsi yalivyo katika neno lako, ya kwamba mara nyingi wanadamu tunatenda dhambi na tunaishi katika asilia ya dhambi na hatutaki Mungu katika maisha yetu. Lakini unapotufunulia mambo haya katika neno lako, tunakusongea Bwana na tunapata kupenda tena na kukurejelea. Asante kwa kila nafsi iliyo mahali hapa, ya kwamba Bwana unaponya nafsi hizi, kuzileta katika wokovu. Katika jina la Yesu tumeomba.
Amen. Okay, we have time for one hymn. Which hymn will we be singing? Trust and obey. Okay.
Happy in Jesus, that you trust and obey.
Today we're on chapter 2 of the Confession of Faith.
Leo tuko kwa sura ya pili ya ukiri wetu wa imani,
which deals with of God and of the Holy Trinity.
Ambaye inashughulikia ya Mungu na ya utatu wa Mungu ama utatu mtakatifu.
Now chapter 2 is broken into 3 paragraphs.
Na imevunjwa katika kurasa tatu.
And so this particular chapter is very easy to outline.
Na ni rahisi sana kuishughulikia.
The first paragraph deals with the attributes of God.
Ukurasa wa kwanza unashughulikia tabia za Mungu.
Then the second paragraph deals with the relations of God.
Na ya pili inashughulikia mahusiano ya Mungu.
And paragraph 3 deals with the triunity of God.
Na kurasa ya tatu inashughulikia utatu wa Mungu.
Now there will be chapters of our confession that we will go through rather quickly.
Kwa hivyo ni tunakuwa tunapitia hiyo kurasa kwa haraka haraka.
But this particular chapter is dealing with such an important subject.
Lakini kwa sababu hii kurasa ama hii kurasa inazungumzia somo la muhimu sana,
and that is God,
ambaye ni Mungu.
And it will take everything that we can.
Itatugharimu chenye tunaweza.
To go slowly through this chapter, prayerfully asking God to help us to understand these truths that He has revealed about Himself in His Word.
Kwenda pole pole katika kurasa hili ili tufikie ukweli ambao ameufunua kupitia neno lake.
So for today I plan for us only to go to through paragraph 1.
Kwa hivyo leo nimepanga tupitie kurasa tu ya kwanza.
Next week paragraph 2.
Wiki ilipotajwa tutakuwa na kurasa wa pili.
And the following week paragraph 3.
Na wiki la tatu tutakuwa tunamaliza hiyo ukurasa.
So I'll read the paragraph 1 of chapter 2 in the English, then we'll ask Brother Luda to read the entire chapter in the, or the entire paragraph in the Swahili. So this is chapter 2, paragraph 1 of God and of the Holy Trinity. The Lord our God is but one only living and true God, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of His own immutable and most righteous will, for His own glory, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him, and withal most just and terrible in His judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. This is the God we serve.
Huyu ndio Mungu tunayemtumikia. Nasoma kwa Kiswahili. Bwana Mungu wetu ni Mungu wa kipekee aliye hai na wa kweli, ambaye kujisimamia kwake kuko ndani yake mwenyewe, anao uhai kamili na ukamilifu, ambao kiini chake hakiwezi kufahamika na yeyote isipokuwa yeye mwenyewe. Roho safi kabisa isiyoonekana
asiye na mwili, sehemu au tamaa, aliye na kutokufa, akaae katika nuru ambaye hakuna mtu awezaye kuifikia, asiye badilika, aliye na utele wa milele, hachunguziki, ni mkuu kwa njia zote, hana kasoro, ni mtakatifu, mwenye hekima, huru zaidi, hakika kabisa, hufanya mambo yote kwa shauri lake ambalo halibadiliki, na mwenye mapenzi ya haki kwa wema, kwa haki kwa utukufu wake, mwenye upendo mwingi, mwenye neema, mwenye huruma, mvumilivu, mwingi wa wema na kweli, mwenye kusamehe uovu, makosa na dhambi, kuwapa dhawabu wale wanao mtafuta kwa bidii. Kando na hayo, mwenye haki sana, na hukumu zake ni za kutisha, akichukia dhambi zote na hata acha mwenye hatia ama wenye hatia.
Very good, thank you, sir. So it is my prayer really over these next 3 weeks.
Kwa hivyo ni ombi langu kwa hizi wiki tatu ambazo nakuja,
that each of you really listen, pay attention.
Kwamba kila moja wetu awe makinifu.
As we do our very best to really soak our minds on these truths of God that He has revealed to us in His Holy Scriptures.
Tutakapokuwa tunajisamisha sisi mawazo yetu ndani ya huu ukweli ambao ametufunulia kupitia neno lake.
I think there's no better subject that we can spend time studying than God Himself.
Hakuna somo ambayo tunaweza kuchukua muda mrefu tukisoma kuliko somo la Mungu mwenyewe.
And we are a privileged race, the human race.
Na tumetunukiwa kama wanadamu,
that God, being so much beyond us,
kwamba Mungu akiwa zaidi ya sisi,
would grant us the privilege of revealing Himself to us in His Word.
Anatupa tunuku ya kujifunua kwetu yeye mwenyewe.
If it was not for the Word of God, we could know very little about God.
Kama lingekuwa neno la Mungu, tungeyajua machache sana kumuhusu Mungu.
We could know some things because creation reveals to us some things about God.
Tungejua vitu vingine kwa sababu uumbaji unatufunulia kuhusu Mungu.
But in His Word, He has revealed to us so much more.
Lakini katika neno lake ndiye ametufunulia mambo mengi.
Now, as I said, the first paragraph covers the attributes of God.
Vile nimesema kwamba hii ukurasa wa kwanza unazungumzia tabia zake Mungu.
And we want to go through 8 of them as they are given us from the scriptures and described in our confession.
Na tunataka tuzione vile zilivyo 8 vile zimepeanwa katika kukiri kwetu kwa imani.
So that is singularity,
ni katika umoja.
That is independent,
ni katika utegemevu.
The third is incomprehensibility.
Na ni katika hali ya kutofahamika.
The fourth is spirituality.
Ni katika hali ya uroho.
The fifth is infinity.
Na ni katika hali ya kutokuwa na mwisho wala mwanzo.
The sixth is sovereignty.
Ni katika kukua katika ukuu wake.
The seventh is love.
Ya saba ni upendo wake.
And the eighth is that justice.
Na ya nane ni ile haki yake.
So we said the first one is singularity.
Tumesema ya kwanza kwamba ni umoja wake.
That God is one.
Kwamba Mungu ni mmoja.
In the confession it says, it begins that paragraph, the Lord our God is but one only living and true God.
Na inasema kwamba Bwana Mungu wetu ni mmoja wa kipekee aliye hai na wa kweli.
Now this comes from one place in the scriptures, Deuteronomy 6:4.
Na hii inatoka katika Biblia, katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 6:4.
What is known as the Shema of Israel.
Ambayo inazungumzia kuhusu upendo wa Israeli.
Where it is written, "Hear, O Israel."
Ambayo imeandikwa,
"The Lord is our God, the Lord is one."
Ambayo inasema ya kwamba, "Sikia, E Israeli, Mungu ni Mungu." Mungu ni mmoja, wacha nisome. Nzuri kusoma.
Deuteronomy 6:4.
Kumbukumbu la Torati 6:4. Nasoma, "Sikiza e Israeli. Bwana Mungu wetu ni Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja."
Then let's turn to 1 Corinthians chapter 8 verse 4. 1 Corinthians chapter 8 verse
4.
"Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence, and that there is no God but one."
"But kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu."
So God is one.
Mungu ni mmoja tu.
There is only one true living God.
Tunaye Mungu mmoja aishie milele.
He is not one God among many different gods.
Si Mungu mmoja kati ya miungu tofauti.
So we can't say that in Hinduism they have many gods and that is just one way to God, and in Islam they have Allah, that is another way to approach God, and we are Christians, so we worship the God of the Bible. He's just one God out of the many gods that the world speaks of.
Hatuwezi tukasema ya kwamba vile Wahindi wako na miungu wengi na vile Waislamu wako na Allah na vile sisi tuko na Mungu wa Biblia, eti hizo njia zote na hizo miungu zote ati zinaweza kuwa Mungu kati ya miungu. Hapana.
There is only one true God.
Tuko tuna Mungu mmoja ambaye ni wa kweli.
And that is the God who has revealed himself through the Holy Scriptures.
Na huyo ndiye Mungu ambaye amejifunua kupitia maandiko matakatifu.
Any other false God is simply an idol.
Mungu mwingine ambaye siye Mungu wa maandiko, huyo ni sanamu.
And an idol has no real existence.
Na sanamu haina uhai.
They are false idols.
Ni sanamu ambazo ni za uongo.
They are fakes.
Ni vitu ambavyo vya kubuniwa.
There is no God but one.
Hakuna Mungu mwingine ila mmoja.
There is only one God who has created all of the universe.
Kuna Mungu mmoja pekee aliyeumba mbingu na nchi.
And there is only one God whom we are to serve as na, his creation.
Na kunaye Mungu tu mmoja ambaye yafaa tumtumikie kama uumbaji ama uumbaji wake.
And it is that one God that all mankind has offended because of sin.
Na ni huyo Mungu mmoja tu ambaye wanadamu wote walimkosea kwa sababu ya dhambi.
And we'll talk more about God's justice, but it is because of his justice that we must be saved.
Na tutazungumzia zaidi kuhusu haki yake, na ni kwa sababu ya haki yake kwamba ni lazima tuokolewe.
When we talk about salvation, what is it we need to be saved from?
Tunapozungumzia kuhusu wokovu, tunatakana tuokolewe kutoka kwa nini?
We need to be saved from the wrath of God.
Tunatakana tuokolewe kutoka kwa ghadhabu ya Mungu.
Because of our sins.
Kwa sababu ya dhambi zetu.
So we have to be saved by God, and we have to be saved from God.
Tunatakana tuokolewe na Mungu, na tuokolewe kutoka kwa Mungu.
And there is only one God.
Na tunaye Mungu mmoja.
He is singular.
Katika umoja.
He is one.
moja.
Now the second attribute that is given here in our confession,
tabia ya pili ambayo iko katika kukiri kwetu,
is that of independence.
Ni ile ya kujitegemea.
God is independent.
Mungu amejitegemea.
God is self-existent.
Mungu yeye anaishi ndani mwake mwenyewe.
We read in the next few words,
tulisoma katika maneno machache yaliyopita,
it says in our confession, whose subsistence is in and of himself, infinite in being and perfection.
Ambaye kujisimamia kwake kuko ndani yake mwenyewe, anao uhai kamili na ukamilifu ambao kiini chake hakiwezi kufahamika na yeyote.
Now that word subsistence, which is used in the English, simply means existence.
Hiyo jambo ambalo tunazungumzia kujisimamia inamaanisha kuwa hai.
So God's existence is in and of himself.
Mungu ako hai ndani yake mwenyewe.
He has his existence in himself. He does not depend on anything or anyone else for his existence.
Haitaji kupata uhai ama uzima kutoka kwa kitu kingine, bali uhai huko ndani mwake mwenyewe.
God's very existence is from himself.
Uhai wa Mungu unatoka ndani yake mwenyewe.
So when children ask, where did God come from?
Wakati watoto wanauliza kwamba Mungu alitoka wapi?
The answer is that God did not come from anything or anyone else.
Jibu ni kwamba Mungu hakutoka kwa chochote ama kwa mtu yeyote.
He is from himself.
Mungu anatoka ndani yake mwenyewe.
He has no beginning, he has no end.
Ana mwanzo na hana mwisho.
God is God.
Mungu ni Mungu.
That's really the best that we can say.
Hivyo ndivyo tunavyoweza kusema kwa njia nzuri zaidi.
We have trouble understanding that because we ourselves are finite. We have a beginning. We were created.
Tunaweza kuwa na ugumu wa kuelewa hayo kwa sababu sisi wenyewe tuko na mwanzo, tuliumbwa.
And we live in a world which was created.
Na tunaishi katika ulimwengu ambao uliumbwa.
So it's very difficult for us to understand a being that was not created.
Na ni vigumu sisi kwetu kuelewa ati kuna anayeishi ambaye hakuumbwa.
But that is exactly the truth about God. He was not created.
Lakini huo ndio ukweli kuhusu Mungu kwamba hakuumbwa.
And he depends on nothing and no one.
Na hategemei chochote wala yeyote.
His very existence comes from himself.
Uhai wake unatoka ndani mwake mwenyewe.
Listen to what Isaiah 48 verse 12 says.
Isaya 48:12.
Listen to me, O Jacob, even Israel, whom I called, I am he. I am the first, I am also the last.
Sikilizeni mimi, Yakobo na Israeli. Aliyekuita, mimi ndiye. Mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho pia.
Also, we can go to Revelation, chapter 4, verse 11.
Ufunuo, sura 4, mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana, ime?
Revelation, chapter 4, verse 11.
Mstari wa 11.
Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will, they existed and were created.
11. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa.
And it really only makes sense.
In a letter to maana,
because we understand that creation had a beginning.
Kwamba tunaelewa uumbaji ulikuwa na mwanzo.
This universe is not eternal. It had a beginning.
Hii nchi na mbingu zenye tunaona si za milele. Kuna siku ziliumbwa na zikaanza kuishi.
Many of you children, as you study science, you will study the evidence for the beginning of creation, the universe.
Na wengi wenu ambao mnasoma mtajifunza kuhusu jinsi mbingu na nchi zilivyoanza.
Unfortunately, many schools will teach you that everything came from nothing.
Ingawaje wengi katika shule watafunza kwamba vitu vilitoka pasipokuwa na kitu.
But according to the laws of physics themselves that we study in science, we know that is impossible.
Lakini kulingana na sheria za sayansi yenyewe na fizikia ni kwamba hilo haliwezekani.
If ever there was a time whereby there was nothing, there would still be nothing.
Kama kulikuwa na wakati ambao kukuwa na chochote, basi kungekuwa na kutokuwa na kitu.
The very fact that there is creation, there are human beings, there is the earth, there is the universe,
ukweli kwamba kuna watu, kuna nchi na mbingu,
means that there has to be a creator who was not created himself.
Inamaanisha kwamba kuna aliyeumba ambaye hakuumbwa yeye.
It is the only way it can be possible.
Hiyo ndio njia ya kipekee ambayo kunakuwa na uwezekano.
So we won't teach such things here at Mercy Christian Academy, but I'm sorry for you students who have to endure that nonsense of the theory of evolution and that everything came from nothing. But it defies common sense.
Sisi hatutakuja hiyo hapa, lakini ninawaonea huruma wale ambao itabidi mjifunze shuleni penye mnaenda mambo na evolution na kwamba vitu vilitokea tu, hakukuwa na chochote. Sasa hiyo haileti maana yoyote.
But many of the leaders of the world have come to believe a lie, because if they have to admit there's a God, now they have to admit they have to answer to this God.
Now, viongozi wengi wa dunia hii wameishi maisha ya uongo, kwa sababu kama wangeamini ya kwamba Mungu yupo, then wangeamini ya kwamba kuna yule ambaye aliumba vitu.
And now for the wicked, those who are very happy in their sins, it is much more convenient to deny that there is any such God that they have to answer to.
Na sasa kwa wale ambao ni waovu, ambao wanafurahia kuishi katika dhambi, nao inakuwa kwao mzuri sana, kwa sababu wanaishia kusema kwamba hakuna Mungu.
And so that theory of evolution has replaced common sense thinking and biblical thinking.
Kwa hivyo hiyo mambo ya evolution imeweza kuleta ama kupindua mambo ambayo inastahili kukuwepo ambayo ni ya kiungu.
And even the author of that theory of evolution himself, Charles Darwin,
na hata aliyeanzilisha mambo ya evolution ambaye anaitwa vile ametaja,
would have been appalled to know that his theory of evolution had come to mean that God does not exist. That was never his intention.
Najua ya kwamba haikuwa kusudi lake ya kwamba watu wafikie kiwango cha kusema kwamba Mungu hayuko.
But God, at any rate, I'll get back on the topic, God is independent.
Lakini Mungu ni wa kujitegemea. Tukirudi katika mafundisho yetu.
He has created all things, but he does not in any way depend on his creation.
Ameumba vitu vyote na hategemei chochote chenye aliumba yeye kukuwepo.
Now let's move to the next attribute, that is the third attribute.
Naenda kwa tabia ya tatu.
That is incomprehensibility. A very big word. It really just means mystery. It is, God is a mystery to us.
Inamaanisha siri, kwamba Mungu ni mambo ya siri yaliyofichika kwetu.
He cannot be completely understood. We can understand some things about God, that which he reveals to us, but we can only understand so far as a created being can understand.
Hiyo ina maana ya kwamba Mungu hatuwezi tukamuelewa vile alivyo kikamilifu, lakini tunaweza tukamuelewa kulingana tu na yale ambayo ametufunulia kwa neno lake sisi kama viumbe wake.
And this is given to us in the next part of the confession, where it reads, whose essence cannot be comprehended by any but himself.
Na hii inatuleta katika kukiri kwetu kwa imani ambao unasema ambao kiini chake hakiwi hakiwezi kufahamika na yeyote isipokuwa yeye mwenyewe.
Only God can understand himself.
Mungu mwenyewe ndiye anayejielewa.
For anyone to understand God completely, then they would have to be God themselves.
Maana ukimuelewa Mungu kikamilifu, wewe utakuwa Mungu mwenyewe.
So God is a mystery to us.
Kwa hivyo Mungu ni siri kwetu.
We can turn to Romans chapter 11.
Naongea Warumi 11
verse
33
and
34. Warumi 11 mstari wa 32 na 30 hadi 34.
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways! For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor?
Jinsi zilivyokuu utajiri wa hekima, utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki.
I think the best explanation of who God is found in Exodus chapter 3. In verse 14. God said to Moses, I am who I am.
Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko.
And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you.
Naka sema, ndivyo utakavyo waambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu.
God is who God is.
Mungu ni Mungu vile alivyo.
And there's nothing that we as a creature can do to change who God is.
Na sisi kama viumbe hatuna vile tunaweza badilisha jinsi Mungu alivyo.
He simply is.
Yeye ndiye.
Now beyond that, the fourth attribute is spirituality.
Na zaidi ya hiyo, tabia yake ya nne ni ya kiroho.
The confession goes on to say this.
Hiyo kukiri kunaendelea na kusema,
a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto.
Roho safi kabisa, isiyoonekana, asiye na mwili, sehemu, au tamaa, aliye na kutokufa, akaaye katika nuru ambayo, hakuna mtu awezaye kuifikia.
John chapter 4 verse 24 says that God is spirit.
Yohana 1:24 inasema kwamba Mungu ni roho.
1 Timothy.
Timotheo wa kwanza.
Chapter 1 verse 17. Paul writes, to the King of the ages, immortal, invisible. God is invisible. Chapter 1, verse 17.
First Timothy.
So God is spirit, God is invisible.
Mungu ni roho, Mungu aonekani.
And beyond that, God is without passion.
Zaidi ya hayo, Mungu hana tamaa.
Now that is a controversial thing to say today, that God is without passions.
Hiyo ni tofauti na vile watu huwa wanasema ya kwamba Mungu hana tamaa.
But we have to remember what passion, that word passion means.
Lakini inafaa tuwe na kuelewa maana ya hiyo neno tamanio.
According to Webster's dictionary,
kulingana na dictionary ya Webster,
passion implies a strong emotion
inaleta hisia nzito
that has an overpowering and compelling effect,
ambayo imekuwa ikishinda na ikisukuma mambo kutendeka.
So a passion is imposed by an outside force.
Kwa hivyo tamanio inasukumwa na nguvu za kutoka nje.
If you have an overwhelming emotion of anger and it causes you to pick up a panga and murder your neighbor,
kama umekuwa na hisia nzito ambazo zinakusukuma kuchukua panga na kumkata jirani yako,
you did not do so just for no reason. You did so because your neighbor made you so angry that in the moment, in your passion, you did that terrible thing.
Haukufanya tu bila sababu. Ulimkata kwa sababu jirani yako alikukosea. Ndio ukakuwa na hizo hisia nzito za kuchukua panga na kumkata.
You were imposed by an outside force.
Ulisukumwa na nguvu za kutoka nje.
Your neighbor did something which made you so angry.
Ulifanya kitu ambacho kilikufanya uwe na hasira nyingi.
Now God is not that way.
Sasa naye Mungu hayuko hivyo.
That is what it means to say he is without passion.
Hiyo ndio kusema kwamba yeye hana matamanio.
Because there's no outside force that can act upon God to cause him to be overwhelmed and makes him do something.
Hakuna kitu kutoka nje ama nguvu zozote kutoka nje ambazo zasababisha Mungu atende kitu fulani kibaya.
Because God is not as we are.
Maana yeye hayuko vile sisi tulivyo.
God has created all things.
Ameumba vitu vyote.
And he exists outside of his creation.
Na anaishi nje ya uumbaji wake.
He is not subject to his creation. He's the one who created it.
Hayuko chini ya vile alivyoviumba, maana yeye ndiye aliyeviumba.
And so there's nothing and there is no one in God's creation.
Kwa hivyo hakuna chochote ama yeyote katika uumbaji wake.
Not even the angels, not even Satan or the demons. God created all.
Sio malaika, sio shetani, si mapepo, lakini Mungu aliumba vyote.
And so nothing or no one in God's creation can act on God to cause him to be compelled to do that which he would not normally do.
Kwa hizo vitu hakuna chenye kinaweza fanya kitu ambacho kitakasirisha eti Mungu akasirike afanye chenye Mungu ambaye hakutaka kukifanya.
Now for those of you who grew up in the traditional African religion,
wale ambao tumekuwa katika dini za Kiafrika,
this will be a hard one for you to really comprehend and to believe.
Hili linaweza kuwa ngumu sana kwako kulikubali ndani yako.
Because one of the major tenets of the African traditional religion is that God and spirits can be manipulated.
Kwa sababu mazoea makubwa ya imani na dini za Kiafrika ni kwamba Mungu unaweza mfanya afanye vile unavyotaka.
That is why people go to witch doctors.
Kwa sababu watu wanaenda kwa waganga.
Because they believe the witch doctor has special insight into the spiritual, into the spirit world.
Kwa sababu wanajua kwamba mganga ana uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa kiroho.
And that they will know what you can do in order to manipulate the spirit that is disturbing you.
Na sasa unaezajua chenye unaweza anaezajua chenye unaweza fanya ili ufanye vile unavyo zile roho zifanye vile unavyotaka wewe.
But none of that has anything to do with the God of the Bible, the one true living God.
Lakini hiyo haiwezi kutendeka kwa Mungu wetu ambaye ni Mungu mmoja wa kweli.
God is without passions. You will not be able to do anything in order to manipulate God to do what you want.
Mungu hautamfanyia chochote ama umsukume kufanya chochote chenye wewe mwenyewe unataka ambacho yeye hajapanga.
Now let's move to the next attribute, that's the fifth attribute, which is infinity.
Tabia ya ine ambayo ni hana mapana na marefu. Hana mwisho ama ana mwanzo.
This is stated in the phrase that says in our confession, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute.
Asiye badilika, aliye na utele wa milele, hachunguziki ni mkuu. Kwa njia zote hana kasoro, ni mkamilifu mwenye hekima.
So infinity means that God goes beyond us.
Hiyo inamaanisha kwamba Mungu anaenda mbele yetu.
In space, that is what they're talking about when they use the word immense.
Wakati watu wenye wanajifunza shuleni wanatumia utele.
So God is beyond us in space.
Mungu ni zaidi yetu sisi katika utele.
So we have small children here who take up small space.
Tunapata kwamba kuna mtoto hapa ni mdogo tu lakini amechukua nafasi fulani.
Then we have some larger adults who take up more space.
Na utapata kuna mtu mkubwa hapa naye amechukua sehemu kubwa.
And we have in this pavilion a limited space.
Na tunapata kwamba hili jengo limechukua nafasi fulani hapa.
So that once we reach a certain number of people taking up different amounts of space, we cannot fit any more.
Kumaanisha kwamba wakati watu wanakuwa wengi, hatuwezi tena tukalitoshea jengo hili.
Eventually we will run out of space in this pavilion.
Itabidi tuwe hatuna nafasi tena katika jengo hili.
But God goes beyond any amount of space.
Lakini Mungu ni zaidi ya nafasi yoyote yenye unaweza fikiria.
He is immense.
Yeye ni mwenye utele.
Also, he goes beyond us in time.
Pia anaenda mbele ya wakati wetu.
He is eternal.
Yeye ni wa umilele.
He has no beginning.
Hana mwanzo.
And he certainly has no end.
Na hana mwisho.
He exists forever and ever and ever.
Anaishi milele na milele.
Time was created by God.
Maana wakati uliumbwa na Mungu mwenyewe.
Before God created, there was no such thing as time.
Kabla Mungu hajaumba, hakukuwa na kitu chochote kama wakati.
So God, in His infinity, exists outside of time.
Kwa hivyo, Mungu katika ukuu wake na utele wake anaishi nje ya wakati.
He is not bound by space, He is not bound by time.
Hashikiliwi na nafasi, hashikiliwi na wakati.
Also, His knowledge.
Pia katika hekima zake.
His knowledge is without limit.
Maarifa yake na elimu zake hazina mipaka.
That's why it says he's incomprehensible and most wise.
Ndio sababu inasema ya kwamba asiye na asiye chunguzika, see that? Asiye chunguzika na hana kasoro yoyote.
And his will.
Na mapenzi yake,
it says he is most free.
Ni huru.
Meaning, God can do all his holy will.
Hiyo inamaanisha kwamba, yeye mapenzi yake ni matakatifu, na anaweza kuyatenda.
And he goes beyond us in power.
Na huwa anaenda mbele yetu katika mamlaka.
He is almighty, he is all powerful.
Yeye ni Mungu mkuu, yeye ana nguvu zote.
And God goes beyond us in every other way.
Na Mungu huwa anaenda mbele yetu katika njia zote.
He is immutable, most holy, most absolute.
Yeye ni mtakatifu, yeye yeye ni mtakatifu. Hafanyi mambo yoyote kwa shauri lake ambalo halibadiliki na ni mwenye mapenzi ya haki kwa utukufu wake, mwenye wingi wa upendo, mwenye neema, mwenye huruma.
Now for the sake of time, we won't go through all of those scripture references that are given,
Na kwa sababu ya wakati huenda tusipitie maandiko yote ambayo imepeanwa.
But just like every week, I want to challenge each of you, spend this week just spending some time meditating on these truths given in this first paragraph and the scripture proofs that these truths are taught in.
Ningependa kuwauliza kwamba wiki zote tuwe tunaangazia ukweli ambao uko katika maneno haya na haswa mno yale maandiko kutoka Biblia ambayo inaunganishwa nayo ili iweze kutusaidia.
But we'll move now to the sixth attribute given.
Narudi kwa tabia ya sita ambayo imepeanwa.
That is sovereignty. God is sovereign.
Yeye ni Mungu mkuu, si ndio? Yeye ni Mungu mkuu.
And we're given this phrase, working all things according to the counsel of his own immutable and most righteous will for his own glory.
Hufanya mambo yote kwa shauri lake ambalo halibadiliki na mwenye mapenzi ya haki kwa utukufu wake. Kwa utukufu wake.
So God works some things, like a few things, some really important things. No, he works all things.
Je, Mungu hufanya vitu fulani kwa wakati fulani? Hapana. Mungu hufanya vitu vyote.
And he does so to the counsel of his will.
Na yeye hufanya vitu vyote kwa shauri la pendo lake mwenyewe ama la mapenzi yake mwenyewe.
God does all his holy will.
Mungu hutenda mapenzi yake mwenyewe.
And he does so for one purpose, one ultimate intended purpose.
Na yeye huwa anafanya kwa sababu ya kusudi fulani.
That is for his own glory.
Kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe tena.
And it is our benefit as God's creatures that God would be glorified.
Na kwa ni kwa faida kwetu sisi wenyewe kama viumbe ya kwamba Mungu atukuzwe.
Because there's no other glory which can exist that is better than God's glory.
Maana hakuna utukufu mwingine ambao unaweza kudumu kuliko utukufu ambao ni wa Mungu.
Now if a human being were the one to be glorified, then we would have to say that person is selfish.
Na kama kuna mwanadamu ambaye alifaa pokee utukufu, tungesema huyo mtu ni mbinafsi.
Because we know there's many wealthy, powerful, rich people, presidents, so on and so forth, that demand glory.
Kwa sababu tunajua kuna matajiri wengi na wenye mamlaka, hata marais, ambao huwa wanataka, ambao ni matajiri ambao huwa wanataka wapokee utukufu.
They demand respect.
Na huwa wanataka wapewe heshima.
And they do so for selfish reasons.
Na huwa wanafanya hivyo kwa sababu za kibinafsi.
But God cannot be like that.
Lakini Mungu hayuko hivyo.
Because he is so much greater than any of his creation.
Maana yeye ni mkuu sana kuliko vyote alivyoviumba.
And it is right that God, being greater than any of his creation, would be glorified above any of his creation.
Na ni kweli kwamba Mungu akiwa juu ya vyote alivyoviumba, atukuzwe juu ya hivyo viumbe.
And that is what is best for us as his creatures.
Na hilo ndilo la muhimu kwetu kama viumbe wake.
That all things work according to God's will for the glory of God.
Ya kwamba kila kitu kitendeke kwa utukufu wa Mungu kwa ajili ya mapenzi yake.
We can turn quickly to Ephesians chapter 1 verse 11.
Waefeso 1:11.
Ephesians chapter 1 verse 11. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will.
Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichukuliwa tangu awali, tukichaguliwa tangu awali, sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote
kwa shauri la mapenzi yake.
So God works all things according to the counsel of His will, all for His own glory.
Kwamba Mungu hufanya vitu vyote sawasawa na mapenzi yake kwa ajili ya utukufu wake.
The seventh attribute given here in our confession is love.
Tabia ya saba ambayo imepeanwa ni upendo.
It says most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin.
Mwenye upendo mwingi, mwenye neema, mwenye huruma, mvumilivu, mwingi wa wema na kweli.
So the love of God is tremendous. The love of God goes beyond any love of humans.
Upendo wa Mungu ni mkuu sana, unaenda zaidi ya upendo wa mwanadamu.
And God is merciful. God is patient and long suffering.
Mungu ni wa huruma, Mungu ni mvumilivu, Mungu ana
and He is abundantly good.
Na yeye ni mwema katika wingi.
Because the truth is, every one of us has sinned against this mighty, all-powerful, immense, all-knowing God.
Maana ukweli ni kwamba kila mmoja wetu amemtendea dhambi huyu Mungu mkuu, Mungu ambaye hapimiki, Mungu ambaye ana mamlaka yote.
And God, according to His justice, would be perfectly just to wipe out the human race and not save any single human being ever.
Na kulingana na haki yake, angeweza kumaliza kila mmoja kwa sababu kila mmoja ametenda dhambi.
But He did not do so.
Lakini hakufanya hivyo.
In fact, in His love, He made a way.
Katika upendo wake, alifanya njia.
In order to save sinners.
Ili kuwaokoa watenda dhambi.
He made a way to reconcile them to Himself according to His justice.
Alifanya njia ya kuwaregesha watu kwake kupitia haki yake.
And so He punished His own Son according to His justice to make the payment that we owe according to our sins, those who are believers.
Kwa hivyo akamwadhibu mwanawe kulingana na haki yake ili sisi tukaweze kupona hiyo kadhabu.
And 1 John 4:8.
Kwa hivyo Yohana wa kwanza 4:8
says, "The one who does not love does not know God, for God is love."
Yohana wa kwanza
chapter 4 verse 8.
Barua ya kwanza Yohana 4:8. Nasema ya kwamba yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
God is love.
Mungu ni upendo.
Now the final attribute in our confession, number 8.
Sasa tabia ya mwisho ambayo ni ya 8 katika kukiri kwetu ni
is justice.
Haki.
And there we read, "The rewarder of them that diligently seek Him, and with all most just and terrible in His judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty."
Wapa thawabu wale wanao mtafuta kwa bidii. Kando na hayo, mwenye haki sana, na hukumu zake ni za kutisha. Akichukia dhambi zote na hata acha mwenye hatia ama wenye hatia.
God rewards those who seek Him.
Mungu huwa anawapa thawabu wale wanaomtafuta.
And He punishes the guilty.
Na yeye huwatia adhabu wale ambao wana hatia.
Hebrews chapter 11 verse 6.
Waebrania 11 mstari wa 6.
"He who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him." Hebrews 11, verse 6.
Hebrews 11, verse 6. Lakini, Pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.
So God rewards those who seek Him.
Mungu huwapa thawabu wanaomtafuta.
But He will punish the guilty.
Lakini atawaadhibu wale ambao wako na hatia.
Now that creates somewhat of a problem for us.
Sasa hiyo inaleta shida pia kwetu sisi.
That has to be solved.
Ambayo itakani tatuliwe.
Because we know that every one of us is guilty.
Kwa sababu tunajua kila mmoja wetu hapa ako na hatia.
Because the Bible also says that all have sinned, all have fallen short of the glory of God.
Maana Biblia inasema ya kwamba wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu.
The Bible also says there are none who seek God.
Na Biblia inasema pia hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu.
But here in Hebrews it says that God rewards those who seek Him.
Lakini katika kitabu cha Waebrania tunasoma ya kwamba huwapa thawabu wanaomtafuta.
So if God is to remain just,
kama Mungu atasalia mwenye haki,
and that means He is to in no ways clear the guilty, by no means clear the guilty.
Kwa hivyo hakuna njia yoyote ambaye ataacha mwenye hatia.
Now what does that mean for us? We are all guilty.
Inamaanisha nini kwetu na ile hali sisi wote tuna hatia?
How can we be restored to God?
Tutarejeshwa kwa Mungu namna gani?
There's only one way.
Kunayo tu njia moja.
According to the love of God.
Kulingana na upendo wa Mungu.
He provided the way, the truth, and the life. That is Jesus Christ.
Alipeana njia, ukweli, na uzima ambaye ni Yesu Kristo.
So that when Jesus came into the world that He created,
kwamba Yesu alipokuja duniani ambayo yeye mwenyewe aliumba,
and He voluntarily went to the cross,
na akajitolea muhanga kwenda msalabani,
He made atonement. He paid the debt to God for the sins of all those who believe.
Akafanya kafara, akalipia gharama ya wote ambao wana dhambi.
So God does not clear the guilty.
Kwa hivyo Mungu haachi mwenye hatia.
But God finds us not guilty even though we are guilty.
Lakini Mungu hutupata sisi hatuna hatia ijapokuwa tuna hatia.
And He does that because we don't come to Him in our own righteousness, which is worth nothing.
Na anafanya hivyo sio kwa sababu tunaenda kwake na haki yetu ambayo si kitu kwake.
But we come to Him in the righteousness of Jesus Christ.
Lakini tunamuendea yeye tukiwa na haki ya Yesu Kristo.
It says in 1 Corinthians that He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we can have the righteousness of God.
Anasema katika Wakorintho wa kwanza kwamba alimfanya yeye asiyejua dhambi kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki yake ndani ya Yesu Kristo.
So for those who have true faith in Jesus Christ,
kwa hivyo wale ambao wako na imani ya kweli ndani ya Yesu Kristo,
you are not guilty before God.
Wewe hauna hatia mbele za Mungu.
Even though you're a sinner, you are found not guilty.
Ijapo wewe ni mtenda dhambi, lakini mbele za Mungu unapatikana hauna hatia.
Not because of anything that you have done,
sio kwa sababu ya chochote chenye umefanya,
but because of what Jesus Christ did.
Ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu alifanya.
And it is yours only by faith.
Na hiyo inapatikana tu kupitia imani pekee.
And even that faith which is required is a gift of God.
Na hata hiyo imani ambayo inahitajika kufikia kupata hiyo haki ni kipawa cha Mungu.
So if you're a believer, you owe your life to God.
Kwa hivyo kama wewe ni muumini, wewe hauna shida na Mungu, una uhai mbele za Bwana.
It is your duty to love and obey Him.
Ni kazi yako kumpenda na kumtii.
Can you not spend your life putting God first and obeying Him?
Si uchukue maisha yako yote ukimtii Mungu na ukimfanyia kazi?
Can we not as a church be about the business of our Lord?
Si tuchukue kama kanisa tufanye biashara ya Bwana wetu Yesu.
And loving others the way He has loved us.
Ya kupenda wenzetu vile alivyotupenda.
Let's all stand and close in prayer.
Wacha tusimame tumalize kwa maombi.
Our Father in heaven, how we humbly come before you, recognizing that each and every one of us, we are but sinners, deserving nothing but your wrath and your condemnation. And yet you and your love provided for us a substitute in your Son, Jesus Christ. And so we give thanks to you for that fact. And we pray, Lord, for those among us who have not yet received by faith that which Christ has done for them. Lord, how we pray that it might be true that you've written their names in the Lamb's Book of Life, that you will call them and they will hear the voice of their shepherd and follow. It's in Jesus' name we pray.
Amen. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. I pray you have a wonderful week.